Luka umutwe wa 19. Yezu agera mu mujyi wa Yeriko arawambukiranya. Haza umugabo w'umukire witwaga Zakeyo wari umukuru w'abasoresha. Ashaka kureba Yezu ntiyabishobora kubera ko yari mugufi kandi abantu ari benshi. Ariruka bacaho yurira umuvumu wari aho Yezu agiye kunyura agira ngo amubone. Yezu ageze aho hantu areba hejuru aramubwira ati:
"Zakeyo, ururuka vuba. Ko ngomba kurari wawe."
Yururuka vuba ajyana Yezu we amwakirana ibyishimo. Abantu bose babibonye barijujuta baravuga bati:
"Dorere, yagiye gucumbika ku muntu w'umunyabyaha."
Zakeyo arahaguruka abwira Yezu ati:
"Nyagasani, igice cya kabiri cy'ibyo ntunze ndagiha abakene, kandi niba hari uwo nahuguje ndamusubiza ibye mbikubye kane."
Nuko Yezu aramubwira ati:
"Uyu munsi agakiza kageze muri uru rugo."
Maze abwira bari aho ati:
"Erega uyu nawe akomoka kuri Aburahamu, umwana w'umuntu yazanywe no gushaka abazimiye no kubakiza."
Abantu bacyumva ibyo, Yezu abacira umugani kuko yari ageze bugufi bw'i Yeruzalemu kandi batekerezaga ko ubwami bw'Imana bugiye kwerekanwa uwo mwanya. Nuko aravuga ati:
"Habayeho umuntu w'imfura wagiye mu gihugu cya kure kugira ngo yimikirweyo byarangira akagaruka. Nuko amagara 10 bagaragu be, buri wese amubitse igikoroto cya zahabu, maze arababwira ati: "Mubicuruze kugeza igihe nzagarukira." Icyakora abaturage bo mu gihugu cye baramwangaga. Nuko bamukurikiza intumwa zivuga ziti: "Ntidushaka ko uwo mugabo atubera umwami." Amaze kwimikwa aragaruka, maze ahamagaza abo bagaragu yari yarabikije imari ye kugira ngo amenye icyo bungutse. Uwa mbere ahingutse aravuga ati: "Nyagasani, igikoroto cyawe cyungutse ibindi 10. Nawe niko kumubwira ati: nuko mugaragu mwiza, ubwo wabaye indahemuka ku kintu gito ugabanya imigi 10. Uwa kabiri araza aravuga ati: "Nyagasani, igikoroto cyawe cyungutse ibindi 5. Nawe aramubwira ati: "Nawe umutware w'imigi 5. Nuko undi araza ati: "Nyagasani, igice igikoroto cyawe nakibitse mu gitambaro bitewe no kugutinya kuko uri umunyamwaga, twari ibyo utabitse kandi ugasarura ibyo utabibye." Umwami aramusubiza ati: "Wa mugaragu mubi we, utsinzwe n'ibyo wivugiye. Harya ngo uruzi ko ndi umunyamwaga, ngatwara ibyo ntabitse kandi ngasarura ibyo ntabibye? None se kuki imari yanjye utayishyize mu isanduku yo kuzigama? Aho ngarukiye mba nyishubijwe hamwe n'inyungu yayo." Nuko abwira abari bahagaze aho ati: "Nimumwake icyo gikoroto mu gihe ufite 10. Aramubwira bati: "Ariko si nyagasani, ko afite ibikoroto 10. Umwami ati: "Reka mbabwire, ufite wese azongererwa, naho udafite na busa azakwa n'utwariragaho. Naho ba banzi banjye batashakaga ko mbabera umwami, nimubazane hano mubice imbere yanjye."
Yezu ngo amare kubabwira ibyo abarangaza imbere bagana i Yeruzalemu. Nuko yegereye Betifage n'i Betaniya ku musozi w'iminzenze atuma babiri mu bigishwa bati:
"Mujye muri ziriya ngo, nimuhagera murabona icyana cy'indogobe kiziritse kitigeze gihe ku muntu, mukiziture mukinzanire. Nagira ubabaza ati: "Murakiziturira iki?" Mumubwire muti: "Ni data wuje ugikeneye."
Nuko izo ntumwa ziragenda zibibona uko yari yabivuze ngo ziziture cya cyana cy'indogobe, bene cyo barazibaza bati:
"Murakiziturira iki?"
Niko kubasubiza ziti:
"Ni data buja ugikeneye."
Nuko bakizanira Yezu bakiramburaho imyitero yabo maze bakimwicazaho. Akigenda abantu barambura imyitero yabo mu nzira ngo agere ahamanuka ku misozi y'iminzenze, imbaga nyamwinshi y'abigishwa be batangira kwishima no gusingiza Imana baranguye ijwi kubera ibitangaza byose bari babonye, bakavuga bati:
"Hasingizwe umwami uje mu izina rya Nyagasani, amahoro n'ikuzo bisagambe mu ijuru ahasumba ahandi."
Maze abafarizayi bamwe bari muri iyo mbaga baramubwira bati:
"Mwigisha, cicekesha abigishwa bawe."
Niko kubasubiza ati:
"Reka mbabwire, niyo aba baceceka amabuye yatera hejuru."
Nuko ageze hafi y'umurwa arawitegereza maze arawuririra ati:
"Yaba uyu munsi wamenyaga ibyaguhesha amahoro, nyamana n'ubu urabihishwe. Hazaza iminsi abanzi bawe bazakugote bubaka ibikwa byo kuriraho inkuta, bagutangatange impande zose. Bazagutsembana n'abagutuye, ntibazagusigira n'iwe rigeretse ku rindi, kuko utamenye igihe Imana yakugendereye."
Hanyuma Yesu yinjira mu rugo rw'ingoro y'Imana atangira kwirukana abacuruzaga. Arababwira ati,
"Byanditswe bavuga ngo inzu yanjye izaba iyo gusengeramo." Naho mu mwagize indiri y'abajura.
Nuko buri munsi akigishiriza mu rugo rw'ingoro y'Imana, abakuru bo mu batambyi n'abigisha amategeko kimwe n'abahagarariye rubanda bagashaka kumwicisha, nyamara ntibabone aho bamuturuka kuko rubanda rwose bari batwawe no kumva ibyo avuga.